ɗo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bare noga ene lewru février hitane 2016 jena yamde suki du studio tamani sekira mi tawa e les de la presse bamo ko jottino no do kabaruji du yumar waygalo o competitivité fa hande e kolo banta kale no kule godde du non leew wuddu leedi me den di non be kollitir wiide o sha holli tiwi tawama wiide won golleji golla le lamu tumbuto kanye le lamu kidal o e kollitivité hejabe du won suudu ministre humnino kabaru jande le leedi me den di e be gonnoto kidal to le majju wakkar jorobe jewti ko no golleji e kol hani yar de ton be bi du dum wadi wakari jono so ciudi école jegom utta ton dum wonono kawtal kanngal yo wadi wakari jono do cialal be collectivité dum hani wadde le nogay e nay lewru mars dum timmay le nogay jegon lewru mars dum do bomoko do le majjo kabe landintobe gal do kawtal kenya be jide yimbe njobe khabaruji be kaldi do hendu wakari jono tiid allahji goddu do hakkude ciowrobe kanya ciowretebe sandu walde sediawo humnindu kabaru yirwere roobe wakkati jonobe kollitiwide be gondi e faabaade dum won roobele be nokkani jangirde le leedi meddi le majjube paabirto dum won roobele be sekira muen gala bawdi fa kebno jukkitiro jandeji muen sekira bi wono sembe kabaruji dimi jogini on do bette hande di bismillah modon e hedaade hollitinde wiide fa hande ko o sha hollitiwide le hen tan le saha leedi meden di wo ekol ngaji udda torka dum e tawede fu be kollitiro akal joro dido tidalaji le wuddu leedi ni budu matede ekol ngaji goddi won utta dum won to kidal to kanye le lamu tumbuto kede ekol ngaji kewdi uddi wakkati jono le wuddu leedi meden di fa yotto le lamu sego o sabi ko wayde jam e deejere woddi le nokko o be kollitiwide le lamu tinengo sa bami ekol ngaji chapande jena e tati gondi tondi ekol ngaji chapande jeddi goddi fu uddi wakkati joni o le lamu jonno ekol ngaji temdere dibi kisi ton dibe kollitiwide nogay diddi fu uddi wakkati jono hollitinde wiide ko yimbeel wobbe garta sana kulbina wakkati fu hono yimbeel gombe tombe dido tidalaji ngari jowiki wakkati jono hollitinde wiide cuudi goddi kasen antone du ana kanno mojjintinede wakkati jono di keba e mojjintinede dum wadi du so suka wobbe kebata no jaral lekol ka le lamu tumbuto kanye le lamu kidalobe kollitiwide dido tidalaji ana gonde yarde caggal kasa bami le lamu gawobe kollitiwide wo ekol ngaji udda ton kasen wakkati jono ko tiidalla yidi ngadde saha leedi meden difa yottade le wuddu leedi ndi saabami ekol ngaji uddaade an jaafa ekol ngaji teme didi chapande jetti enayi hono dido tiidallaaji gornino faabe kebana dun dabare hollitaamo wiyede dum wonono yimbeel humminibe kabaru jande leedi meden ndi be jehino to kidalto ko woni faana mudu wakkati jono faabe jewto yalla jande ndana fuddirta to kidalto be kollitiwdu dum wadi sababu so ciudi ekol ngaji jeegom banta ton wakkati jono ka dum e tawede fon lycée gon ton o heba e banter sabi de musse ngabe jenginobe gon ko gala ton kede ka ko dirte Mohamed Ag Ibrahim o yo lamido academy to kidalto ko haalido hen to foccitaango Muhammadu Samaseku
yayi nan tan tantre
suudu ministre kumani do jande e guppal seba kawri do gotum école uji auditidi di e nokkuji e ONG kidal di auditi ngadene hakille gilla sappo je leur février janginobe sappo e na école uji e kontinoji golle de fuddi jande to kidal dum hakke ciudi janginirde jeegom ngoni auditade der kidal madrasa tati école tati so tawi non dum janginobe jande hakundere ana wonno kidal hande mi auditano lycée ngaji di fuf banga école uji leedi classeji idi ngoni auditidi fayso janginobe mabbe be fuf wartali hadal be fuddude jande
ils sont quand même fonctionnels.
C'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que hollitinde widdu wono nyaloma keejanaado wakkati jono faabe jaw yalla hono bingu leedi yanka ko hani yardo yeso leedi meden di dum fuddi kenyan do bomako do leengal do kawtal be kollitiwide kanko ministre kumnido kabaru golliji sukaabe jokol mum no dirta Mohammed Baye o kanko ardi leengal do kawrital kede ko haalido hen do foccitaango Mohamed Ousmane Nyali Bouli
la politique nationale va servir
ga golliji ben wallahi on mali en pamera wallahi on kibaru yidi njara yeso be leedi mali jarata yeso tawe leedi ni jidi tawe leedi ni darani fa yeso nana se non fu politika ko o janna famun le duubi garoj mi le fa hande en tinno tab sa ndari fa hande yim ana padda tuni do kebi teddinta lawi ana gorno wondu nana du fu yo golleji di mali en do merimi nana nafa gollo gas minan tam min baawa kina en fu nangandiren juude yalla de mbolto taguji
de changer de comportement
walde sediawo sandu humininu kabaru yurere rewbe holitaamede wakkati jonebe gonde fa baade hono sukaabe rewbe jangobe lekkol jande doddo worle leedi meden dilli hitaani hikkandebe kaani fa baade ko yaad sukaabe rewbe sappo e taton wakkati jonebe ngaran faabiraade be do sukaabe rewbe le jawlelo ko yaata goto fu heban ko yaata uyna chapande jeddi sefa ko woni faana mudu do wakkati jono fa be do sukaabe rewbe keba be jukkitiro jande doddo worle leedi meden di hitaade 2010 be gollidi do golliji fa yottaade hitaani hikkandebe kollitiwde be paabi ko yaata sukaabe rewbe ko yaata chapande nayo ke gede ka ko doddirte madame Diallo Mama Jara o ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
le centre de la CDAO
santir yirgal rewbe CDAO yo nokku furoba gollowo no hakkeji rewbe worbe porrata eno kebe rewbe be dorto immaade mudun yo fa jande rewbe hewbe towa be jangal be dun walle no jangirta kambar dun jati wadi ko CCDG fuddi gilla 2010 wadude dabare no sukkabe rewbe bibbe talka en welbe hakkille wallirte jawdi burdo anditirede bursu jande tawnde rewbe be ana subbe du tobbe yoga yo leedi do joomu jea tawe lay CDAO yo o wela hakkille e lato misari lobbo to l'école do o woni tawe dun o wodliki sedan e jande l'école o cakkite mudun yo joomu tawe yo biddo talka don
be kolitiwde kawtal mangal jowingal wakkati jono do bangal cellal idum hani fuddude le noga e nay lewru mars ndungal o kawtal ngal timmay le noga e joy lewru mars ndudo bomako do le majjum kambe yimbele laamibe nokku noddirteedo finance kombe jidi kenya yimbele njodobe kabaruji be fat pammina do e hono kaani haltede le hen ko kanko laamibe ndedo walde holitiwde wakkati jono be kalanto do on tidalaji godudo hakkunde sawrte be kanya e cawrobe kede kanko noddirteedo yaya zan konare o ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
ce salon va permettre
lumo cellal urdo anditirede salon ana lato sababu jaba o humbito ko lam o golli e ko dunka en ande cellal golli e kabaru mu e kala caddele gondi e gollirde kabaru cellal de hasindinibe kabaru cellal fuf ana hani andinede gollirde de e caddele hakkunde mabbe gollo ngal kawrital ana wada dun so dental kubinibe kabaru cellal totondir hakkillaaji le badde tati do caddele majju ana holla dun wiide kabaru cellal ana latade fi lamu ma gollobe tan yo dum fi goto fifno
sa provenance
be kolitiwde kenyan kawrital wadi do bomako do gal do kawrital irtel landini dun be jia wakkat jonod atidi be kani sekude le hen yalla yimbe ala jadobe kabaruji gobbe le nokku o be ana kaybe wakkati jonod fatit alaji keba do en sona keba sona golla golleji mudde le majjudu be ngaram faabade wakkati jonono yirwer wadi ta banga robe do won yimbe ala jadobe kabaruji be kede kanko noddirteedo do wonono bokum o ko halido hen
ngal kawrital beta o do bamako do golloobe radio yowde yalla hono radio ngaydi wordi kenye hono dum gordi hande yaade yalla hono di warta faadi e latiro tagal joni golloobe radio jiwi region ngaji maldi fu e ngaribe kawri do faabe kala di halaji faabe jeewa hono watte yalla radio ngaydi ana daro e darne majji e golle mabbe dum woni hokkude yimbe kabaruji dum woni janginde yimbe dum woni dodo huuna fu ko moddina ko modda e ley leydindi yalla ebe kala dum yalla so tay sokkuto ana he ana moddintine ewe yalla hono podden wadde yalla radio ngaji gondi dodi e malidi yalla idi yara yeso nangi jatte dum joni television ngaji anni udita fa hewe e le mali o donno ko minama darta television ngaji radio ngaji ko udita fu yalla idi golla e sharia ngaji ndokkadi radio ngaji e television ngaji e journal ngaji di
Union Européenne e Royaume-Uni ngoni faabo tobe studio tamani
sekirabe jurne yeden jeewa yallol onne le rego so ngadi di en puddiran nokku noddirteedo segobe ko litiwide wakkati jono dum wonono office ri gondo ton o be ngadi kawtal mabbe no gayna balle ngal do kawtal wakkati jono be kolliti dum wono hejoji mabbe dibe keji hitade 2015 2016 be kolliti dum wono ko be dartanno fa be dema ko idun yahanno fa e tonoji ujunaji temedere e chapande jeddi kaabo ko be kebi ko dum yottiki tonoji ujunaji temedere e chapande joyi sa bamile temedere fu golliji mabbe di kebi jengir chapande jena e didi le hitade 2016-2017 wakkati jono be kolitiwide be darta ko yata tonoji ujunaji temedere e chapande jeddi e didi se urute ngardan faado kuccala do be kolitiwide ko yata yimbe le chapande joyom demobe tono sardini ngawo e pomoro kanye gonde wadde ton kawtal mabbe wakkati jono faabe jeyalo hono be kani yirunirde golleji mabbe di do nayiridi bangal sardini ngawo e pomoro lanni be ngal do kawtal wadde dem noddete miyan kala kafo ndondi be gal musada yidu yo walde siwis noddete aga alimenta se urute garanti minirem faado sigaso do be kolliti wido hono yimbe ko yata teme didon ciottobe nyamruuji kanyi en ngati ton kawrtal mu en kenya le ngal do kawrtal du wakkat jono no be kani yidu nidde to jaaguuji mabbe di yalla be kaba wayde nyamde fa haara le leedi meden di be kolliti wido ngal do kawrtal don hani wadde ton balde di lanni be ngal do kawrtal don leedi sin hokkindirde juude e yimbe ciottobe nyamriiji le leedi meden di sekrab do katte nyalom hande kabaruuji meden di hollitinde witta watto nangiri en juude sabi de sa jeewi jena yamde sokki do silimaaji jena sekrab kedde hedade on andirton no do e seeda yotere meden de ana woti